pepo ni nyanja ziribe makutu kama mawanu zima wamba yes. Zonse ndaona inene masonga muda zirenga ndinu ni mawanu nijani sichi mvera ino moka nangola mawanu sabwerera pachabe Chitika inu mukala mula Mauwanu sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauwanu sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauwanu sabwerera pachabe Kutari kwa peze kanyenyezi Kumwe mbala meni ndege sisi ngafikeko Pomwe pama imatuwa mu mlenga lengamo Palibe cha moyo chinga yandikirepo Anaziringa dimau wake Dimau chabe Zonzezo Inu dimau chabe Dijani sichi mvera ino moka nangola Mauwanu sabwerera pachabe Dijani sichi chitika ino mukala mula Mauwanu sabwerera pachabe Sabwerera, sabwerera Mauwanu sabwerera pachabe
Trick it, bitch.